muziki dususuruke cyaburi wa gatandatu guhera saa 12. Mwaramutse neza, dususuruke. Shuti banywanye ba radio Ijwi rya Amerika, mwese mwabonye butandukana, nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, umwaka wishya nihirwe. Orchestre Impala y'i Kigali yacuranze indirimbo ya Bonane yabaye ikirangirire itajya isaza na gato. Siyo ndirimbo yonyine y'Impala ya Bonane, hari nindi bacuranze bayita wa Bonane. Ndayibatuye rero mwese nshuti zacu, muyihangana ariko gatoya, amajwi yayo ashobora kuba atari meza nka ya Bonane mumenyereye. mbonane ya orchestre impara y'Kigali mu Rwanda karahanyuze iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cy'umuziki dususuruke nta mukunzi Emmanuel aka DJ Emma ku izina ryawe ry'ubuhanzi ndagusuhuza waramutse neza nkwifurije wowe na madamu wawe n'ikibondo cyanyu umwaka mushya muhire umwaka w'amahoro muzawurye ntuzabarye DJ Emma uri umuhanzi w'umunyarwanda waduhaye indirimbo eshatu uti ndifuza ko mwajya muzicurangira abakunzi b'ijwi rya Amerika iya mbere wayise tabara
murakoze cyane Thomas Kamirindi n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika muri rusange amazina yanjye nitwa Ntamukunzi Emmanuel nkaba mvuka mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi nkaba ntuye mu karere ka Muhanga bita aho bita mu cyakabiri ikinte rero kubashimira n'uburyo mwakiriye ibihangano byanjye mu byukuri ibihangano byanjye rero nabagerejeho mukaba mwarabyakiriye neza mu byukuri rero ngaruze kuri iyo ndirimbo yitwa Tabara yari yankoze ku mutima cyane hari aho mvugamo intambara nyinshi indwara z'ibyorezo aho mvuga nti ndorera mu gigandorera na sida ndorera corona ndorera ebola n'izindi nyinshi n'ukuri ni indwara zaje mu isi ariko nka ubushobozi bw'abana b'abantu tukaba tutarazibonera umuti cyangwa urukingo ariho nabwiraga abatuye isi n'abanyarwanda muri rusange ntiburiya ikibazo twiyambaje Imana tukiyegereza Imana tukayitakambira ndabona ariyo yadufasha kuko urabona abantu twarananiwe tumaze kunanirwa mu byukuri
nta mukunzi Emmanuel rero aka DJ Emma ndagushimiye cyane rwose twumve iyo ndirimbo yawe tabara uti mana tabara
tunda bamwe bagwiza abandi bahomba gira ibintu kagira ijambo kabura ibintu kabura abantu isi ni byayo byarayoberanye turatakamba mana tabara tabara mana tabara tabari ibiremwa byawe tabara mana tabara tabari isi waremye tabara mana tabara tabari ibiremwa byawe byorezo ndorera mu gigandorera na sida ndorera ebola ndorera corona nta wundi ni wowe wadutabara none ko na mutina n'urugingo umugambi wazo n'uguturimura marira menshi rurema bino turatakamba mana tabara tabara mana tabara tabari ibiremwa byawe tabara mana tabara tabari isi waremye tabara mana tabara
tabara tabari si waremye tabara mana tabara tabari birenga byawe tabara mana tabara tabari si waremye tabara mana tabara tabari birenga byawe tabara mana tabara tabari si waremye tabara mana tabara tabari birenga byawe
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke nta mukunzi Emmanuel uzwi ku izina rya DJ Emma ku buhanzi utuye imuhanga ariko ukomoka imusambira mu karere ka Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda indirimbo ya mbere rero muzo waduhaye yitwa Tabara niyo tumaze kumva ya kabiri yo wayise birababaza uti urwo rukundo rwagiye
byane kwibaza rero ni ese abantu ko baba barakundanye barateretanye bara aganiriye uko bagiye gushinga urugo baramenyanye barate bamwe yarafashe umwanya wo gutekereza kundi kubera iki ngo z'iki gihe zitakimara igihe ndavuganye nawe reka ntange message rero igira iti birababaza yindirimbo birababaza rero nayo na inspiration yavuye ko abantu basezerana ariko ingo ntizimare kabiri mpamvuze nibimeze nkaho ari true story nuko nanjye narezwe n'umubyeyi umwe mama umbyara n'ubaracyariho atubyara turi abana barindwi ariko muri abo bana barindwi ubwo twese twisanze mu rugo iwacu kwa sogokuru kandi nawe ambwira ko yarasezeranye yarasezeranye akora cya mu murenge byose bakundanye ariko yisanga tubyaye turi abana barindwi iwacu kwa sogokuru njye nabyo byankoze ku mutima rero ndavuga nti ibyo byose wabikora wese ngenzi uko byambabaje n'undi wabikora amenye yuko ko kubyara umwana ntamurere ngakure birababaza bibaza komande zombi bibabaza umwana bibabaza uwasize nawe ubwe hari igihe bimubabaza kuko burya kubyara umwana n'umurere nawe birakubabaza cyane nkumva rero nk'umuti niba ibintu bibabaza abantu babyirinda murakoze cyane Thomas Kamirinda
Why?
dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Indirimbo ya gatatu yitwa Inzu, wowe nta mukunzi Emmanuel DJ Emma urayivugamo uti ngwino undebe baby.
Indirimbo yo yitwa Inzu. Inzu ho ni indirimbo y'urukundo nayo nziza, nagaragazaga umukobwa nakundaga, mubwira ni ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu, niyuza ahantu nkora nkatuza, mutima ukiye mu mararungu, mutera nyine imitoma yandi y'abasore, mubwira ni unjyana ahantu nkakwama. Ubwo nyine ni indirimbo nziza y'urukundo y'abantu bakundanye nyine, babwizanya ukuri, bashyira hamwe. Nayo ni indirimbo nziza cyane, curangitse neza, indirimbo yo kumva abantu bakaruhuka. Murakoze ku mwanya rero mumpaye, Thomas Kamirindi. Murakoze abateze amatwi ijwi rya Amerika, n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika muri rusange, kandi mboneyeho no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021.
Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. 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 Ngufite ku mutima nawe urabizi, sinjya ndipfana nzikubizi. Sinyitora agatotsi nabuze amahwemo, nta mutuzo kure ni mu nda, ndagukunda ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby.
Shemera hanja, nyegera nyegera nyegera, nyegera baby.
Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Umuhanzi Ntamuhanga Emmanuel uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya DJ Emma, nongeye kugushimira izi ndirimbo eshatu waduhaye arizo Tabara, Birababaza n'Inzu. Ndizera ko n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika zibanyuze. Komeza rero utere imbere, kandi nongeye kukwifuriza umwaka w'amata n'ubuki w'ibihumbi 2021, wowe n'umutegarugori wawe n'ikibondo cyanyu. Komera. Ndiyo kubwayo Godefroy yatwandikiye ubutumwa kuri email ya radio Ijwi rya Amerika ati na mahoro. Ndiyo kubwayo we yego na mahoro. Umwaka mushya se nawe wawutangiye neza. Mwukwifurijemo ibyiza byose wowe nabawe. Urakomeza mu butumwa bwawe uti ndipfuza gusaba indirimbo karahanyuze umulisa ya orchestre Injeri yo mu Rwanda. Shuti banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko wowe nta mukunzi Emmanuel aka DJ Emma ndabashimiye cyane rwose byimazeyo. Mugire wikendi nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Nawe ndiho kubwayo Godefroy ugira umunsi mwiza ngiyo indirimbo umulisa wifuza. Ni karahanyuze koko rero.
Yeah. kuri inzozi zandaburiye kuri bwiza buzira ubwandu n'uburanga butemba itoto umurisa ni wowe nshaka Jose